chosen Becky. Sacred dog. Oh, no, you're Nebo. Oh, funny music.
Sabala guapuma, senga yanga mbawe katali jiri anze njiri ya sauli rane kule kwanza sambole doni kwe
mwende seona ye
mwende
rashi rashi
mwakuli na wotu na kuya moyo mama mwende nane umo kute ya babi
walikuma
lando na weza mbutoni na visanizo.
Come on.